ai darur hoganeysa may horay dadko haradan may horay dadko haradan ay darur hoganeysa may horay dadko haradan may horay dadko haradan